Exclusive to
Pick One
the Call.
B.O.B. Bouncing, baby, single, really, really, stubborn.
Yes, V.
Said they will get them.
Ula shala media.
Naishila ni wena mona. Echilengele wa mona nasona. Shanisha kwa tirilomba weli apona. Nangula kwa tiwa pongo shiwa mona. Shala meda wali mukoma. Godipa mama wali insoma. Wivile kwa tiwe wali kukoma. Kozawa kutamba we wali kusoma. Chimone njitoni wenji pilile. Kutamba feweka nipaka fewile. Naliwomba kale wali landa wawile. Walange wa Zambia baka yona wile.
Mukwende mwanaenda na venge wana mwana. Na nenda mufila na yusa mawinga. Echo kabila meso kumwana umuntu ya wina usala media.
Ula shala media.
Walange wa Zambia.
Ula shala media.
Takulia mapongoshi.
Ula shala media.
Walange wa Zambia.
Ula shala media.
Takulia mapongoshi.
Finshi wakusambika. Uko kushana lisambika. Umomu muvili emuwa wa satana. Kanimbona na inefye sana tanaka. Konta makwati watole zambo. Wakule wengefye wakule fyamba. Konta makwati ule tolo mupambelo. Wivile lasingo wadipachipamba. Mona la vengi wale paula. Wale fwila mukati wale baula. Elo shani shango ule koshe mbavula. Wala sango tunamapasa ni mbavula.
Mukwende mwanaenda na venge wana mwana. Na nenda mufila na yusa mawinga.
Echo kabila meso kumwana umuntu ya wina usala media.
Ula shala media.
Walange wa Zambia.
Ula shala media.
Takulia mapongoshi.
Ula shala media.
Walange wa Zambia.
Ula shala media.
Iposa na mano kuchinku piti. Ipose nga kopa kudia kupiti. Ni wewe feweka nota mapirikiti. Tiesha na maboss wapo nyefshirikiti. Uletina pamulu we kumanda. Ngefyo hivile mboko shikumanda. Wikonta mawangu wapaleka unde. Lopa lasti nombala umfwe chiunda. Kushanisha kovala kwa chila. Kwatu walikwata we kunu makamuchila. Ikacheyo dansi wenge mwane mpantila. Kwatu limina karimonawa kupatila.
Mukwende mwanaenda na venge wana mwana. Na nenda mufila na yusa mawinga.
Mugo fila wantu warandete kwa liwa mtu ushala media.
Echo kabila meso kumwana umuntu ya wina ushala media.
Ula shala media.
Walange wa Zambia.
Ula shala media.
Takulia mapongoshi.
Ula shala media.
Walange wa Zambia.
Ula shala media.
It's a baby bouncy bushy busta bully baby boy. Pondo vo pondo scali vo kali zeke a master baby. Nelly welly landa rock. Star born willy willy. B.O.B. Bouncing baby. Single willy willy. Nelly welly landa rock. Star born said that we go get them.
Ula shala media.
Sparks mining bashi bobo.
Ula shala media.
Mr. Wick J.R.
Ula shala media.
Honorable Alexander Chiteme.
Ula shala media.
Honorable Binwo Mpundu.
Exclusive from Pick One the Call.
King Deza.
Ula shala media. Ula shala media.
Said that we go get them eye. Kaweke shenipo.
Flicks.